talent and ability can take you to the top of the mountain. Lakini in the moment you mess up with your character, everything goes back to zero. Unaanguka chini kabisa.
Natembea sehemu nyingi na kutana watu wengi wananipa ushauri mwingi 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 blah blah blah. Mbona move hivi, mbona sijui au force king, mbona sijui au change hiki blah blah. Fanya collab na flani blah blah. Ule wimbo sijui ungemweka flani blah blah. Flani na flani sijui hawezi fani, flani sijui hamjui flani, flani sijui uko kama flani blah blah. Yo, mchumba nice na uza bangi. Anashangaa nimesoma sijatafuta kazi. Na mwambie mistari yangu ni bidhaa, nimelelewa vyema na sasa naelea hii mitaa hii. Mitaa na hisi na uza pati. Nimechoka na unga waya na unga nyangi. Muonekano nje hauonyeshi na kisomo etu baya wa kava ndo yaliomo. Mama na wish ni moe tuntu. Anasema mesoma na mjua Mungu. Na mwambia tuntu, anadharau ndugu na naona mafanikio ni kupata bwana mzungu. Mama tuntu anasema mi muhuni. Anahisi mipogetu na zienzi kunguni. Haamini na shimika kwa kuwenzi utamaduni. Na nahisi mziki dhambi kwa hiyo sienda tambinguni. Hajui kwa imani yake ni dao pana. La mchungaji anahisi mimdhambi dharau sana. Na wa overrate watu na sahau kwamba people with common sense mtana outnumbered. Mama nasema na bonga hanielewi. Nimezongwa siwezi kutoka na sehemi. Natembea na makaratasi utadhania mkandarasi. Sina ganji utaisi nimelogwa na washenzi. Namwambia ujuzi pawa na uhakiki. Nimenawa mpaka naenda sawa na wandisi. Wauguzwa na pagawa wakifika imaya hizi. Kuona sina dawa utadhania mvuta kaya chizi. Dogo wangu wana doubt minister. Na nashangaa kwa nini I don't have a car. Washikaji daily unataka tupige picture au short video intro tukazitundike insta. Chuki, nikiwambia niko busy. How I mean I have a meetings to attend to. Wanahisi na wadanganya wakaulize kwani life is more than just Instagram and Facebook. Wanasema miki tuko na ruka looks. Nishatengwa na milupo la sugeuka nooks. Nilitishwa di vifungo sikutupa ujuzu tutoni sikupewa maputo niliokota books. Sikupendwa na mazoba wa kereketo. Nishaibiwa na manyoka na ndomana niko focus na juu mikataba boga zinavyowateteresha. Ndomana uwezi kuona ninapelekeshwa. Nakutana watu wengi wananipa ushauri mwingi 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 blah blah blah. Mbona umove hivi, mbona sijui au force king, mbona sijui au change hiki blah blah. Fanya collab na flani blah blah. Ule wimbo sijui ungemweka flani blah blah. Flani na flani sijui hawezi fani, flani sijui hamjui flani, flani sijui uko kama flani blah blah. Always go observe my position, my momentum. At the same time that's cynical. I'm electron, I know how to move better. Kundharau ni kuidharau uncertainty principle. Naona wanaibuka wanariadha. Wanafoka eti siongelee siasa. Sije huma najua mchezo ni kwamba najua kukaa nyuma mbele masiara ya kianza. Life is when things happen so let it be. We learn how to behave from the same sheet. Nina knew it's a struggle for revolution and I knew it was time for change. So I changed me. Masihara ni fashion ukitaji ule. Hata vyo vya jamii vipo ndani mule. Wasanii wanatumia style yangu bure. Serikali hainitambui na ushahidi wangu shule. Mitani juu hela haishikiki. Nimemasta mpaka school vyema hainishindi. Sina matatuu. Natembea kwa miguu wanashangaa. I'm getting too famous for the shit. I'm a big deal. Na sau sau bwana. Ila industry ko real yao yao sana. Maudhui ni kitu wadau walikacha. Na maniga ulisahau kuhusu kacha kisa njaa kubwa. Ngekwa wapi bila hip hop? Ngeshika wapi hizo doo bila hip hop? Ngekwa wapi ma presenter wa bovu makundi ya matozi na his afternoon shows bila hip hop? Vile ubishi na kazia hawaelewi kazi yangu maana dhiki mendandia. Mchumba na mbambia hasadiki nkimwambia. Mi mwana mziki bado anahisi na mtania. Anasema na mletea msongo wa mawazo. Etio nimechoka na uo uongo wako. And I hope that we don't show off. Go out and hit the club like a normal couple. Kisa sija fix my finances. She won't fix her attitude. Anafungua friji yangu na haja changia kitu. Na nataka nimpeleke sama Maribu. Na mwambia I have a real life so sci-fi. Anahisi naishi hanibubu lifestyle. Oh, she wanna dance in a car 40 degrees, she wanna shake her ass in a yacht. Natembea sehemu nyingi na kutana watu wengi wananipa ushauri blah blah. mbona umuvivi, sijui mbona uforce kinki, mbona sijui bla 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 bla.